Kila mali endapo nafikiri tu kugong ni. Kila mali endapo nafikiri tu kugong ni. Kugong ni, kugong ni, kugong ni, kugong ni.
Mbona walitesa? Mbona walilenda? Mbona walitesa?
Yangu, ubeshe waku take manzi yangu. I never knew ulitaka life yangu. Vipi bro, achana story zangu. Sio show, wewe anza kutoroka. Ndaku show, mawe sirisasi. Teza bro, ndakufanya for the example. Utago, ndagioza kakichungi. Vipi bro, mawe afanya kazi. You better follow this before I make a sacrifice. Ujifanya kumes na manzi ya rapa. Kasikia upindukia utakipata. I wanna know just before I make a low. I wanna know, yeah, sweet sexy.
Mbona walitesa, mbona walilenda, mbona walitesa.
Manga shuri yako juzi. Now it's tit for tat. Sikia uzito. Unadhani hata mini feel aje. First time ungo manga manzi yangu. Life life uli mess nzima nzima. See life uli mess nzima nzima. Niambie, niambie, niambie. I didn't for shuri yako alijipa. I wanna know ka uli mess manzi yangu. Ukeke onyake kwa plate wa shindwa kumanga. Imechongo na pia mengara vipoa. Mazena sikia uzito. Izi vito nkilo kanga. Penipeleki pole pole jo mi mtoto mama. Pole pole jo, pole pole, pole pole jo, pole pole, pole pole jo, pole pole. Ah, sweet sexy.
Sweet, mbona walitesa, mbona walilenda, mbona walitesa.
Kwani hisi kesi kosa likuwa langu. Kwani ulikuwa wangu. Nilikupenda tena na moyo wangu. Kakupa kila kitu kilicho changu. Everything expensive ilitoka kwangu. Lakini au kupata satisfaction toka kwangu. Kamua kuniplay na beste yangu. Kapata kitani kwangu juu ya kitanda changu. Machu kwenye floor na you wild muna rock. Badu nataka ni kuelewe na kuelewa na kuelewa nini. Na kuelewa na kuelewa nini. Hata nikiuliza mabeste ni muelewe. Ni muelewe. Ni muelewe. Ni muelewe.
Apana. Achana na ye, ata leto gonjo kwa umwelewe umwelewe nini. Achana na ye, ah.
Sweet, mbona walitesa, sweet sexy. Mbona walilenga, sweet sexy. Mbona walitesa, ah.